uthandile usamfuna kodwa isimo asisavumi ndihlale naye ngqondo yam ndiyasudikiwe ubuxoki kamabali nobuvuvu kude kwabalapha nungatshintshi ndonele kukubona uzenzela pha kum kukubona usenzintlekisa ngam andonele kwanele ndonele kukubona uzenzela pha kum kukubona usenzintlekisa ngam awundonele kwanele iminyaka sithandana ndinyamezele amanyala akho undihlaza undihlaza oh yini na lili bali kamala Likamala msukela namhlanje ndilibale ondiyama mna ndonele kukubona uzenzela pha kum kukubona usenzintlekisa ngam Andonele kwanele Ndonele kukubona uzenzela pha kum kukubona usenzintlekisa ngam Andonele kwanele sangam aundonele onele